vashika mchuma achia gia. Huyu dada kwa nyuma kashikiliwa, hili mnadira watu anacheza. Umetafuta umefanikiwa, leo ndo siku ile ya kutumia, basi tumia mwana bambia ukicheza. Despacito, cheza kidogo, izungushe kiuno chako wakomeshe. Despacito, cheza kidogo, izungushe kiuno chako wakomeshe.
Hey, ni mama, hey, mama. Hey, ni mama, hey, mama. Hey, ni mama, hey, mama. Hey, ni mama, hey, mama.
Sacha. Sikia wakubwa.
Sonia he, Sonia. Elewa he, elewa. Sonia he, Sonia. Elewa he, elewa. Jadu jaza song song songi mama. Turuka song song songi baby. Jadu jaza song song songi mama. Turuka song song songi baby. Mana ni vipata buku kukungine sijauna. Nukini umiza majera sitopona. Nasungo mawazo kongu mika Madonna. The baby wana na na. Nasikiliza mi, nachojiriza ni. Kikufokea mi, unajiriza ni. Waivi kwa nini, unanipenda mi. Tutache narini, sarira jira ni.
Hawajui.
Mina etoka kitambo. Swali kuja na mabango. Na wakachora sana na wika nembo. Yani leo na anjika jina langu. Yani wani wangu, sienda michambo. Swali kuja na mabango. Na wakachora sana na wika nembo. Nachora tatu na anjika jina langu. Yani wani wangu, Sonia mama. Sonia mama, mina mpenda sana, vishenji vina changanya. Lakini nampenda sana, vishenji vina changanya. Mwanenu nampenda sana, vishenji vina changanya. Lakini nampenda sana, vishenji vina changanya. Pezi yetu sobange siwezi kuficha, mbele ya baba yake simeni tamwita. Pezi yetu sobange siwezi kuficha, mbele ya mama yake simeni tamwita.
Sonia he, Sonia. Elewa he, elewa. Sonia he, Sonia. Elewa he, elewa. Jodu jaza song song songi mama. Turuka song song songi baby. Jodu jaza song song songi mama. Turuka song song songi baby. Kira mtu kare dereva shika mchuma achia gia. Huyu dada kwa nyuma kashikiliwa, hili mnadira watu anacheza. Umetafuta umefanikiwa, leo ndo siku ile ya kutumia, basi tumia mwana bambia ukicheza. Despacito, cheza kidogo, izungusha kiuno chako wakomeshe. Despacito, cheza kidogo, izungusha kiuno chako wakomeshe.
Hey, ni mama, hey, mama. 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 Ziggy Marley,
Champion Mido,
Ibatos,
Ishom Baba,
Baba Zara,
Sacha,
Ida Baba,
Guantama,
Sija Moka,
Nyauroso, Nazandi wa Moscow, Captain Uswege, Stebo,
Nakuba Kifea, Zara Boy, Pasul, Nigga Shit Man, Nigga. Nidere, nidere, Ziyaki Mido, Kata Tabire.
Download kupitia smokemziki.com.